Lotale kilabu ye jinja ngeri wa mune banna mikago ave inja uro batongo ze misinde mbuna vyalo jebatumia run for the Nile run ejo mnundi ogokuna emisinde jino jigendele demo kutasa omogachira nenyanja nalubale ngabaita mkutangira kasasiro sako kachicha asuri wa mumazi jino banna lotale ne banna mukago bagamye nti bagenda kuchitu ukiriza ngabaita mkusimbe chivira cha ika makumi atano mchivuga jinja makuota do kuteka wenkola ezenja uro kutangira abantu okuyiwa kasasiro momogachira sake nyanja nalubale emisinde jino jakubera ungena kuzo mwezi abiri mu munana omwezi ogwo kusatu irabu abadde atongoze emisinde jino ku Prime Plaza mu kibuga Kampala district governor wa Lotale kilabu eyakenda ebibiri mwe 13 Godfrey Martin Kitakule agambye nti okutaso obutonde bw'ensi nsonga nkulu bwatyo n'asaba banna Uganda okuwagira enteekateeka eyo n'okwongera okukuma obutonde bw'ensi
faba nkusa amazzi agava mu nyanja nalubaale n'ekira naye tumanyi nti kiira ne nalubaale ziyamba nnyo abantu abali kumpi n'ennyanja eno lwakuba bwe bajja ebintu ebisobola nki okubabeesaawo okuba nti nabo babeerako nekyebeekolera era neebaza nnyo nti tutandise muno mulundi gwakuna era abo bapatina baffe nga mbawulidde bonna tubeebaza nti mwebale nnyo okutwegattako guno omwaka tugamba nti wena tukolere wamu kubanga Omuganda agamba agali awamu galuma ennyama era neebaza nnyo nti bannaye twongereko amaanyi era tujje ffenna nga 28
Yes, nkuru w'ekitongole ki promote Uganda monalotale David Serwude anyonyo dembere mbi omugachira sa Kenyanja nalubale jebirimu kwe kusaba buli muntu okubako kyakola
bakole nako izo ne bagenda nga bakola samples kunyanja asatu mwemu nizo nazara ganti amaziga nalubale galimu obutwa obuvudde mu bintu ebigendamu nadala bwotunuulira kazambi ava mu toilet zaffe netuziwa mu nyanja ne zituuka bwe zituuka mu mazzi eri zitandika okuba ng'ezivunda kati ne muvaamu obuntu bwe tuyita bu microplastics era bu microplastics bwe tunywa amazzi gano National Water and Sewage Corporation getuweereza zitandika okusigala mu mibiri gyaffe
ate iyo ladio ya Kabaka Chapasa yeye amekuwagira enteekateeka eno era senkulu wa Chabasa omukungu Michael Kawoya Mwebe ng'akiikiriddwa munnamateeka wa Chabasa muzzukulu wa Namwama Namale Viviani agambye nti leediyo eno yakuwaayo obuyambi bwonna obwetaagisa okutaasa obutonde bw'ensi
tuli b'ensiimu okwegatta ku nteekateeka eno eya Run for the Nile 2026 n'ekigendererwa ky'okutaasa obutonde bw'ensi naddala omugachira ng'obwakabaka awamu ne bitongole nga CBS kitusanyusa nnyo okulaba nga buli muntu akola obuvunaanyizibwa bwe okulaba nga tutaasa obutonde nga tukola ebiteekeddwa okukola okulaba nga tugoberera amateeka gonna agalungamya okukuuma obutonde bw'ensi era nga tuyita mu mikutu gyaffe ejja mugattabantu awamu ne radio yaffe ey'obujjajja ne manduso tuli beteefuteefu era